yande joyi kikiɗe gonɗen wittere min tati studio kala ngu gonɗon kettindo radio moɗo kono jamone moɗon e kibaruji meɗen hannde e fulfulde en kalan haalanoga ene lewru novembre kam wonno ko hoorejo leydi Niger kiɗɗo mbiyeteɗo Mamadou Tandja heddaki ɗum waddi ko fedde jingonoɓeɓe leydi wiyetede MPCR waɗi miccitagol makko en nanan ɗuɗo en nan subaka olon koɓe gadɗo nder galle ñame noonne fawade joddi kono e kibaruji ɗi ene en kalan haala fa hannde dukonna ko darto hono sen en koƴƴini hono filla ko nokkuje ndesaɗe gam batte alay sukaɓe hawre heɓa janggal e région mo Tillabéri latiɓe ɗo konna caɗale har filla rafi ndenago haaɗi ɗum en janggude lekkolile nokkuji muɗumen ɗum ɗo e nanno ɗum wontiri ele département mo wala noonne fawara joni ɗo konna yewtere mi pinnone studio kala ngu haaltano a haala noye himɓe gonno gollira har filla ko darta manaji boppeteɗɗi enɗa fawaɗa koyete pavé gam batte débade laabi kañum e ɓadeji koto janghirte moɗo Soumana Amadou janggal tan habaruji ɗi e fulfulde yerno mbirunoɗen ni hono joni waɗi duuɓi ɗiɗi ni enɗan ko hoorejo leydi Niger kiɗɗo mbiyeteɗo Mamadou Tandja heddaki ko maayi ɗum warde joni hono ɗum waɗi ko MPCR fedde noon laati darnide ɓiɓɓe leydi Niger waɗi miccitagol makko kanko Tandja Mamadou o e dow golleji ko waɗan leydi ndi enɗa e kulle makko ɗe waɗi nder gurdam makko ɗum waɗi ko subakoɓe gaɗi haala mabɓe kaɓe burtini ɗo enɗan gallu ñamey Nuhu Arzika Mamadou kañum woni hoorejo MPCR o nani ko a haali wakkati mo fande mama Adadou hooƴi haala ka waddani min ɗo
MPCR fedde daraniɗe himɓe leydi hande no miccito heɓi leydi Niger tittinkiniɗo holli ɓi leydakum o holli himɓe hoolare o holli neɗɗako o holli dartinako o durwani ɗum laabi démocratie cembi mara lobbal joɗɗine nder leydi din himɓe nafo Tandja Mamadou teddugal wodani ɗum gam o durwani leydi Niger nafo o hokki hoore makko du gollande leydi din enda MPCR handen no ƴama sogeji leyɗe yasin gonɗi ɗo enda leydi Niger gam tongude leydi din enɗan haɗa yaadu yeeso heɓo nder mayri dilla miɗen gatta ɗum daane yaade he ɓiɓɓe leydi Niger ɗum daru ɗum laato inna goto baaba goto gam durwude jonde jam tabbita caka himɓe leydi din leydi din ndu heɓa hoore mum
l'intégrité du territoire et de l'indépendance nationale
nanni ñalani noga e ɗiɗi warre noga e tati lewru novembre wonno ko faneten akara gallude lamor leydi Ghana waɗi batu mawɗo o daro hooreɓe leyɗe jadiyankoje gonɗe bangge hirnage afrique intrité cdao nder majju ndu kono ɓe kaali kulantereje kewɗe ley koɓe kaali ɗum ndu konnani ɓe kaali dow fi ko darto ndenagu ko laati ndu konnani hono hooƴama wi'ama aadi koƴa toende accra intrade task force ndenene ka ɓeeɗo du hono hawrtudde noon sembeji leyɗe endan gam batte durdudde e fande ɓiɗɗam bonɗa ko hirñereji ko watte e nder leyɗe endan ɗum noon ɓe kaali dow fi ko darto keeri hakkude leyɗe no han tawi renirama kañum e fande hakkilade e hirñereji mawɗi gonɗi no waɗa e ɓiɗɗam bonɗaku e kulle laatiɗe fo no laati caɗale hakkunde leyɗe endan ɓe kaali haala majjum to noonni fawaɗe jondu kono ele kibaruji meɗen hannde eɗen kaala haaldu konna ni hon ton endam Tillabéri nanene ka se ama ɗum won région muɗum ko watto himɓe janggoɓe l'école sukaɓe ujunaji capanɗe jeɗɗe ɗiɗo ka en woni ko heɓi caɗale har filla ko darto jande l'école l'école pamari hakkundeji ɗum ɗule mabɓe tawe ko watto ko ɓuuri ujunaji capantato e joyo fo rewɓe noon endam ɗum waddi ko fa hande ni batugon waɗama ga Allah ƴewde fi on endam en pamidu kono rafi ndenago haaɗi ɓe wadde jande mabɓe sey tan ɗum waɗna lawol noto ko taɓe keɓɓe gaɗi jandeji mabɓe ɗum ɗo nokkuji won ko joƴƴina gam batte ɓe garɓe kawroɗon enda ɓe jangga kamɓe sukaɓe endam ɗum waɗama ley département mo walam Ali Saydou goto e fawar jondu kono hooreɓe fedde jingonore jam joɗo ley Tillabéri nani ko haalani ko bandimi Adama Dawaji
Nous avons plus de
waɗan janguirde l'école keme jeetati e sappo e jeɗɗi gonɗe no mabɓe ga heɓude mosolo majjum ndu waɗi janguirde joɗɗinaɗe nder mum ɗum hawrata sukaɓe janggoɓe ɓen janguirde ɗe du kanƴe laso e jeenayyi nder majje du tati tan gonano janguine nder mumɓen tonndu ni de en daari janguinol gol endan hanano dartinon funo saaroɓe periɗoɓe cukaɓe mumen gaari nder département walam cukaɓe mumen gonano janguine nder majje wakkati min gaɗidinno guidal ministre kawjiɗo jandeji min ƴami ɗum durwani himɓe ɓe endan ni keɓa denaku gandeni iɓe deni cukaɓe ɓen e janguinoɓe mumen bawon jaara yeeso jande l'école de enda pelle balliroje ka en du nangana gomnati nder durwogo enda
dans ce travail là
newen jokkay region mo doso fa gay won ko jaaten sabu ton endan galour ne nambi departement heba nama lawol no watta ko tawi ne seni hebi chadale ne way no dudde police be ko tay yobata fe e mbudum dum du konna hun non ko wada gam batte wallude himbe departement o endan hierno faande sale seni ho region police be departement mo gay holliri o wi be muyana battitade hon fawar jondu konna himbe wurbe endan kanjo o halni fadel alu.
Ça rentre dans le cadre de notre mission.
Don wartana na tude der gollangal min goni hen e wadde misali der lawol renude imbe aremun. Don du fa wada saito police ji ndeki gite mun do bibbe wuro ben. Don sabbe bini comité fi gollidide bibbe wuro gam be keba notade e ko be domri e wattude lamba do inde bibbe wuro département Gayafu mobe noddata. Ndeni be ngodi tiadale no be mbawi no de lamba sapo e jetti sangare mo police ji ngaran notade noddangoma
ils auront donc la réponse de la police
nan arfilande nagu tenan ga jande den e kerol ne benen sey koten jonkay kerol e faande mali ayir won ko jaten nokto lati doctor ne ene habanama kandu kon dokkal gollitirde lobbe san lati ndu hono fedde jondu inde hono wetene aviation sans frontière kany won ko hokki dokkangal enda horebe gallurne endan ka e ngari potti ko e kokkol dokkangal docteur Maymuna Barkire ka woni horejo doctor nde endande ayoru nani ko halni bandimin Abdoulaye Amadou
c'est du maté
golli tirdi non de min gaddana kam min ballira dun do no wadam min gada golle amin no wodiri minen miija ko iri mo cerede no yarate yeso gan nangan gomin minen kaja balla der kulle gaddar den no wodi de min gala hano misali safari ko hunnata nyamdu der bandu bi adama no wodi do safare gi ko won der jaccere kando waddama denni dun wodi nafaka sanne
Janka je région mo sender département mo kanche to enda matame du kondani maire o hali o wi o mo dawmo yi a himbeje joy en geseje no kujen donno diida no kujen wona kare kare wobbe du kondan du no nata ba no kuyde hana natude den ne hunde o wi edu latni be sakula samme kanko maire to enda ni mo matame biete do Abdul Karim Isa o halani dum bandi min tawat to enda habu sarki salai
ko wasu masu gonakai wanda
na wodi jom en geseje feccobe gese mun en sonude ko wala e lawol dun don dun hunde non ko doktanaki labi kawji de filla nokkuje din kadendan fi non bawdo yarude jomun nokkuto milta gam der filla choggu kareji na wodi labi goddi dinedo hani tokkude denne jom en geseje ngala fu lawol wadde gese mun en kare sonude ko kala nan minimbe du woni kinno e talki lamu e labi jojjinaade din de hana non fu lamu no wadan gollal mum gam hitere yinde bone mum kamni dun nyamta
kalande sha koyi akan shi take qariya
ngare jokkay region mo maradi jehen lay fawar jo department mata mayayi kay mayayi ko na reb gono tefene kay ndu keba ko e mudun en dima ko mudun en keba jawdi hore mudun en gada golleji mo en ko e mudun en dun du konda wonno wadne ballaga yaade e mabbe kambe rewbe enda faabe balle sanne suka debbo goto mbiete do umma Abdouni la tire kany on won ele wadnabe e kintinaje lobbe ko wato ko tawe hebani hore mudun jawdi wada golleji lobbi kanyun halani Issoufou Chaibou nafaka ko be ji e maccu
anko ya mo mai
be ekitimin gadol nebban chafune e ure amma joni gadol nebban kam min buri hokkugo sembe wakati o minen chonna gotel fu herme e chapande joy deni jon munno hidi saru soda ko duudi to minen chonna jomun herme e laso worrufu gonga demun mi wawa golle fu dey handem mi wawi golle jungo alla yettama gan mi hebi ko baawumi mi do wada chokaako am mi do heba ko mi firti muraduji am faa mi hokka wo
jonkay fa handen dosodu horebe mudun en kawri il sappo jana lew novembre du gambatte alle jojjina nyalande ndesanande gan geseje jonkay njofe nyangal watto hen non fu to wadno to wadani ftaye jokkay tabiti fa wodi dum wadi ko be ngadi joda kala hakkude mabbe gambatte be nanga nyalande enda nyalade en du kondani ko nangwa no ya wada no ga e tatle lewru decembre dartondu enda dum wonno ko fa ne biete do Soumana Tayrou goto mabbe didabo fa war jondu kondam mer mo doso o halani bandemin nana Hadiza Hassan ko be ngadi
L'objectif principal est
Kor haurine de tawa kena dun tabintina do fille kejol wakati jofol gesel on gam surude woldeji hakunde nimbe nogay e 3 december ne woni ko dun darni nyalande jofol gesedum haurine de du hollimin nokku laamibe fina tawa der filla woldeji do nokuje e halaka kalten kande ni min kebi chadale god hano dabaji nati farsengo gon wobbe njopiti ardangal mudum gal kokka leno kuje durtede e der gurti konim be kani jogitaade woni ngu batu latana kina himbe hano jande lokolni sabdum andini ngonga e fewre der filla house woldeji hakune durobe remobe
agriculture e lever
sappo jenay lew novembre faande wadano nyalaande miccitaade namen du haala ko darto hokkono windobe walde fitobe dewtobe na nyame won ko dum wada dum hokki du kandal lawol hono wadobe dewtobe endan gam batte hollude himbe na fakkaji ko ne jangugol dewte e timugol mudum kassendebe kolli dewte didi bindade ko laati rewbe leed afrika nyon ko windi dum dan abdou idi souleymana ka woni horejo fedde mabbe den nani ko halani ali tajisir ahmed bandimi
cette journée
nyalande bindo be dewte ko afrique de do ni wari hawri e puddan golle ko wete fesaf dum wono lumo kollol are ko rebe gonno golla dum endam min noddam min gar min potte gam min latti nana rewbe dow jonde himbe kawra jawdi hawtade faande du e fina tawa himbe jami min du faandem min kolla na fakka timugol dewte kanyum e windugol mudum min kebi lawol na min kollira defte ko himbe afrique rewbe didon windi go kagina mo leydi niger bitte docteur adel bari fatmata e biete jeli amadou latido kandu kondan walde fege dewtar do fi ko darto leydi sahel to dum fudu kondan ni ko watta ko ummatore warta hakkileji mudun en fartimugol dewte kanyu e windugol mudun e famude nafaka mu
comprendre l'importance de sa donner à la lecture
engare yeter men pindinol do ko na porje leydi itali ngado ballaga mu dum godon wonno walla himbe do fi wadugo ko te paveji dum endan dum be ngadirta nani manaji njoppa do galle nyamedi won ko ngombe ngada dum e dum tawa e majju fu asman shina bandimi o wadi yewter do majju ketne nan dum wontiri
gadol pave nabi en buloje wadirde beddol sigila mun ni fuddirtana kawrul manaji do der hubere nyamede dum der nokkuje ittanaade kawrul buri to manaji di endan te foyti de manaji di enden kawrama dendi ade di gadde commune 5 gada diyan do der hubere nyamede enden to himbe yewtinto manaji di itto diradi nani ko amadou soumane mo fedde indirane 3 heures famtini do majjum
nous avons décidé d'approvisionnement qui sont
nami ngodi nokku to min ittante dum tawado gada gallure nyame misali kubia kale palato to dum heboyta manaji di der sakuji de goji gombiden koccha nyamduri der majji amma bonata bafin de wana mana mo min potti fu min ko jata
be les emballages
takol to manaji di enda itto dirte no wodi nokkure de dermu docce de dum hubira taynude manaji di enden gatte der nokkure de dum no wodi masinaji didi cingadi masin ni sowo ledde e masin bonjito chondi ledde de enden ni wadira docce den nani ko masauda seyni kawji do nokkure de enden famtini
après la gadda sun wattama der machine dun lisinama pite ledde den min gatta diyam sedda dermu min gatta der machine kasse pite ledde den ko hawro dira e diyam dan latu docce ko hubirte kando latatu tari to sakuru du kiloji chapan e tati ko tari kan watta docce ko birde fecher sakuru denne sakugi didi ko tari kan wadata sakuru worru ko docce ko birde let
de manaji di ende itto dirama sey kanji e docce gadaade den gatte der motoje de koyde tati jippino e tommeri garage to buloje de enden gatte
e deunde yewtere pinne won ko habaru me fulful tili hande elen jon kam le hewtene jantu non to habaruji do en nani studio kalangu kana won demle ko didde en nakandu waddan habaruji mudum joni go fo nana hausan kore muttari muhammadu assalamu alaikum balanti jamwali studio kalangu
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena ijena topere inai FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sraunia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena ijena FM.
Studio Kalangu.